bagamba sente tegula sanyu aya tajiri naye tabana sanyu n'omukazi bamutwala olaba pamusobola bagula enziga tobola balavu na sanyala nyumirwa watali goldiga boyagala takwagala ekyamusuwa tokitya tulibanjidiya zokusula mukyaleyo mubangalo sula mu musite nefuna kazido kwenyumirwa bunyumizi oli wa bulamu bwo eya natolina mutobala natolina mutotesa mulokole musiramu bakyuka nabenganda bakyuka natolina mutobala natolina mutotesa mulokole musiramu bakyuka nabenganda toletaya nagusala nafuna wengusa ebyense nonze ndaba bilabe ela kalemba laba matubye mutija genkelo yo wafuka mulabe I'm so busy wanna make some money nange kale nziteke komumpale banga denenga sizilaba kale zesubiza bwenizilaba muli chimanya basiwelanga bawela basikendela befela bagalali nabalinga kawawa zenkulabula balabile wala natolina mutobala natolina mutotesa mulokole musiramu bakyuka nabenganda bakyuka natolina mutobala natolina mutotesa mulokole musiramu bakyuka nabenganda toleta
polano chotaleyo tuchirieno
uchifa
bakiyita butweno kiwonya musujja amazima gasinzira waje wakulira abantu mubakamba amazima
bagamba tetengula
Soundboy. www.mp3ugandanmusic.com